kuramu yari shubi kwa kari okuranda kuposa fenshita Muzo aka Alfonso. Listen, yeah. Woo. Mire music Alfonso akapondo mu mashani shani njika la kuisa no yari shubi kwa tule ukwa na vechapu wafye Mire music Alfonso akapondo mu mashani shani njika la kuisa no yari shubi kwa tule ukwa na vechapu wafye Hili mwamona na tandala Na isa mkubo mbate mkwangala Ala ukubwele lenu manshatala Kutifia pena nga nshinga mwambala Nshumfwana na wanchensela Emulandwifi mafuwa kampepela Nalikala wananjila kofye ndesela Mule nkonka wino nalichenjela Uwangalo nkumfwa wino mupila Nshaishi wanga kwaliba uwanchila Ukwimbo kufumepo na kampila Nshafumia poru imbo urushalila Mire music Alfonso akapondo mu mashani shani njika la kuisa no yari shibikwa tule ukwa na vechapu wafye Mire music Alfonso akapondo mu mashani shani njika la kuisa no yari shibikwa tule ukwa na vechapu wafye Ubushi kuna tampili okulanda nalipontele bonse pachipanda ndabusha ifya lala mumanda katwishi uwansu nkire chibanda vano peso ndebano Mpenda, sana njimona kwa tinalienda Babu junji tino kunsenda Kwa tifipu wa mwiponya malenda Ndimu kalinganshi kuchipinda Echo njimbile nyimbo mumapinda Ndomfa wino mufikiki kuchinda Mamifu aleni wino na itinda Nile music Alfonso Akapondo mumashani shani Njika la kuisa no yari shibikwa Tule ukwa na vechapu wafye Nile music Alfonso Akapondo mumashani shani Njika la kuisa no yari shibikwa Tule ukwa na vechapu wafye Kuntuna fuma kutari sana Pakufika kuno nariabu kotumana Ukupoleka kwa ringana Kutimwa mwona kwa tituwa ringana Yachiri mumeshi mwipontele ngwena Ndipanji tonsha isa kuchimpwena Kumatuna kumanani ukumfwena Mwiraesha kwa tiningoshe na alipena Tumone 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 Uno mwaka ngeina Ndedi ila pario na pangeshina Ninde kokuruwa rutu kuna kanchina Umwana shendo kuna yatashanina Hey! Mire music Alfonso Akapondo mumashani shani Njika la kuisa no yari shibikwa Tule ukwa na vechapu wafye Mire music Alfonso Akapondo mumashani shani Njika la kuisa no yari shibikwa Tule ukwa na vechapu wafye Mire music Alfonso Akapondo mumashani shani Njika la kuisa no yari shibikwa Tule ukwa na vechapu wafye Mine music Alfonso hey. Akapondo mumashani shani Njika la kuisa no yari shibikwa Tule ukwa na vechapu wafye Programu yari shibikwa kari okulanda kupoza fenshita Mwaine mwishi mzole weka efyo unso na ngufuwa ya mwela pae misa mpya munko maki achaye Sengelo Azia Mr. Putis Azia Unique Sounds King Dez Azia AOC, I see ya. Choose K991, I see ya.
Unique Sounds Production.
Otiki ni fashion killer.
Remember when you got
program yari shikwa kalo kulanda kupoza
www.djericom.com.